Radio Pulpit, 657 AM.
Ewa muJehova ngimkhonzayo uhleze muhle ngazo zonke ikhathi. Yebo, my God is good. Uyayizwa imisebenzi ayenzayo kubantu. Ayi, uyazi nje uma efikile mfundisi akuhlali kunje.
Yebo, kunomehluko.
Eyi, kunomehluko. Uyazi nje bathi uyamthatha umuntu angasilutho. Uyazi amenze kube yilento abantu bebangacabanga ukuthi angaba yiyo.
Precisely. Oh. Precisely.
Indeed, our God is good.
Yeah, he Uche. Is. He is.
Then some of the shyle lento zakhona angihlulekile mfundisi. Ngithi ngidance njengaba ngihlulekile.
Yeah.
Umzimba usavumi.
Kwalinyawo. Akuzolunga, kuzolunga mtakama. Yeah, kancane sibekezele.
Yebo. Ngiyakwamukela la ekhaya mfundisi. Sibonga ukuthi siphinde sibe nawe. Sizongena ku discussion yethu. Hey njoba, yabona sesihambile kakhulu isikhathi sithi 22 after 4. But anyway, singene late even no sisizakele. Ingakho sithi asitshontshe nje kancane isikhathi siyaxolisa. Siyaxolisa.
Ayibonga inkosi.
Siyaxolisa.
Sifundisiwe ukuthi sithethelele.
Amen.
Yeah, ukudlula lokho.
Asingabike sisapholisa maseko. Sivele singene endabeni yethu hey le ndaba le bazalwana angazi ukuthi nina niyayizwa mina ithe umfundisi mathi sikhuluma le ndaba ngathi mfundisi please explain more
uthini
be careful of zeros and ones in your life mfundisi awuchazele lesi silungu esingaka
hey angisazi nami ngesithathu
Hey, ngathi se mathematics lesi.
Si mathematical sona.
Okay.
Yeah, si mathematical. Angibingelele ke abalaleli be Radio Pulpit endaweni zonke lapho balalela khona umsakazo we Radio Pulpit egameni elihle lomfelo wethu Jesu. Amen.
Amen.
Ngiyabingelela ke nakuwe sisibahle.
Amen.
Uhlelo lwakho lusiphethe kahle kakhulu, liyasimangalisa egameni lika Jesu. Amen.
Amen.
Sisibahle asisezo ukuchitha isikhathi esinengi kakhulu okwenzakalayo mntana sekhaya kulungile uNkulunkulu nohlelo ngakho
yep
besibadinga abantu abafana nomama loqeda kuphuma abantwana bethu bezwe olunye uhlangothi lwempilo bakwazi ukuthi babe cautious ngoba kuhle maseyivela kwenye dimension kukhuluma omunye umuntu ohlukile siyambonga uNkulunkulu ngesifundo esingaka
amen
sisibahle zeros and ones ake siqale njengezwi ngoba uma singafundanga ivesi ngeke kulunge abantu ngeke benele futhi ke liyafuneka nje libe isisekelo senkulumo yethu sithole izwi encwadini yaka Genesis uchapter 13
Genesis 13
Yes, sizofunda from verse 14 to 18.
Mm-hmm.
Genesis chapter 13, verse 14 up till 18. Elifundeka ngalendlela ke masinyane. After Lot had left, the Lord said to Abram, "From where you are, look carefully in all directions. I am going to give you and your descendants all the land that you see, and it will be yours forever. I am going to give you so many descendants that no one will be able to count them. It would be as easy as count all the specks of dust on earth. Now, go and look over the whole land, because I am going to give it all to you." So Abram moved his camp and settled near the sacred trees of Mamre at Hebron. And there he built an altar to the Lord. Sisibahle lana sizokhuluma nje ngehlobo eyimbili sithi just to give a background sibe sesiyaqhubeka ke nengxoxo yethu. Ihlobo lezi bayahlobana labazalwane uLot noAbraham manje nabahlobana ke futhi ba bame kahle bane inkomo kufuyiwe kuhlelwe kahle yo wonke umuntu and bahleli nasendaweni eyodwa manje kufika isikhathi lapho uNkulunkulu a creator i situation eyokuthi laba ababili kufanele bahlukane ngoba izinto zakho buhle awukwazi ukuzithola nomunye umuntu uNkulunkulu mezokunikeza into ufuna wena wedwa manje ngoba singabantu benyama sinobuthakathaka obuthile umfundiso ke wakhuluma la uke wakhuluma nge tiny voice as I was driving down ukhulume nge tiny voice ukuthi asiyizwa nomama osuka la ukhulumile nge tiny voice kodwa kulokhu uNkulunkulu usehlelweni lokuthi abusise somebody who is Abraham but now listen ukuthi uNkulunkulu wenzani u creator i scenario u creator isimo ukuthi imfuyo yaka Abraham no Lot ibe inenge in such a way that abelusibayo bahluleke ukuyicontroller now ifinyelela la ekuthenini sekufanele bahlukane now it's situation ayimbi emehlweni ethu iqiniso vele bafuyile vele kunenge indawo yabo incane now ukuze kugcwale lapho you will understand ukuthi it is because of God's power ukuthi izilwane zibese ziyagcwala ziyazala zigcwale indawo but now God is creating that ukuze kube khona lenhloso yakhe ngomuntu ngoba akwenzeki sisibahle ukuthi uNkulunkulu a create a situation angazi ukuthi uyapi ngayo so labazalwane laba baze bafinyelele ekuthenini kungcono sihlukane uthi uAbraham akukuhle ukuthi sixabane kuyofanele ukuthi sihlukane kodwa ke what is impressing ikuthi uthi after Lord had left the Lord said to Abraham nini sisibahle after uLoti eqeda ukufuka lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakhuluma direct noAbraham ukuthi from where you are look carefully in all directions ngamanye amagama in presence of other people we won't be able to see uNkulunkulu izinto asikhombisa zona my god kunabantu sisibahle ekufanele basuke ukuze uNkulunkulu icebo lakhe liphumeleliswe ngoba uLothu uNkulunkulu bethule ukhulume nje ngalesambulo after uLot eqeda ukuhamba uma eqeda ukuhamba uNkulunkulu uthi look carefully umnikeza ithuba lokuthi akabuke nhlangothi zonke uthi I am going to give you and your descendants all the land that you see yonke into Abraham ebekade eyibona ngaleso sikhathi uthi uNkulunkulu uzoyinikezela kuye nezizukulwane zakhe now the question would be between mina nawe ukuthi how ebethuleleni kan sonke lesikhathi uma khona uLoti so it gives us i answer yokuthi kunabantu engafanele babe khona ukuze ama plan kaNkulunkulu aphumelele kunabantu ngempela sisibahle kufanele badede kufanele basuke but this is principled uyakhumbula ukuthi kanengi uNkulunkulu mezobiza uMose uyasuka umkhombisa isihlahla esishayo sibonwa nguye yedwa uyahamba umthume sondela uthi khulula izimbadada zakho ngoba le ndawo mekuyona ingcwele So lento le ikhona uJesu ngesinye isikhathi uma enabafundi bakhe bekanesikhathi sokuthi abashiye abese uyahamba uyokhuleka. So uyabona ukuthi lento yokuthi abantu basale uqhubeke wena wedwa akubona ukuthi uphakeme, akubona ukuthi uzenza ngcono, akubona ukuthi uyazibona, but isikhathi sokuthi uyoba nesikhathi noNkulunkulu wakho namacebo akhe ngawe. So uthi uNkulunkulu, look, nhlangothi zonke, lento oyibonayo ngizokunikeza yona. Now le situation I creatayo uNkulunkulu, theologically sibiza ukuthi it's a paradoxical situation, i situation ebukeka iqiniso futhi engenawo amanga kodwa ibe nenhloso ethile ngokwecebo likaNkulunkulu. Kunabantu uma sesiqala sikhuluma ngo zero sisibahle, mina ngenze arithmetic. Mm-hmm. I-mathematics ingithola endleleni.
Yeah.
Kodwa ngiqale nge-arithmetic.
Mm-hmm.
Yes. I-arithmetic ino plus, ino minus,
uh-huh,
ino divide, ino multiply.
Mm.
Kodwa uma sibuka imvelo kakhulu kakhulu uNkulunkulu is talking about multiplication.
Yeah.
Most of the time God speaks, he speaks about multiplication.
Mm.
Ingabo isihloko sethu ke namhlanje sizoba a theologically arithmetic, angiyazi noma ikhona into enjalo. Kodwa ikhona.
Sizoyenza
ibe khona.
Yes.
Now the danger of some people in your life abo zero sisibahle.
Yeah.
Kune principle noma umthetho othi any number multiplied by zero is zero.
Yeah.
Any number multiplied by zero
is
zero.
Yeah.
Akuna ndaba ukuthi u10, akuna ndaba ukuthi u100 noma u1000 noma u1 million noma u1 billion, leyo number engu zero mawu multiply ngayo ayihleki nenye ehlekisayo u zero.
Yeah. Noma ungenzani
noma kungaba u 15 billion noma u zero.
Aha.
Kunabantu abanjalo esihleli nabo endaweni esihleli kuzo.
Sure.
Kunabangani sisibahle abango zero. Hayi ngoba bengabonakali kodwa ukuhlala nabo ayikho into ephilayo. Uthi omunye uma analyzer uthi such people are poisonous. Such people are an infertile soil. They are acidic, cancerous and toxic. Uma singenza nje i-example once again, kunabantu o abakufika bakuthole une-million but within no time awusasalanga nalutho, uyidle naye na uthuthu ya check ukuthi wenzeni, you don't even know what you have done with that money. Noma impilo yakho uthi uyamhlebela amaphupha akho uthi ngifisa ukwenza into ethile, ibe iphile, ube ne-business plan, ube nakho konke, but ubungozi ukuthi ubese utshela yena.
Oh my God.
Kunabantu nje aba acidic bayazidla nje izinto zabantu. Kunabantu nje ekungafanele ngabe sihlezi nabo. Kunabantu nje ekungafanelanga ngabe bazi izinto zethu. Remember uJosepha umazaze engene entilongweni wakhuluma iphupho phambi kwabafo wabo. Abantu abakade acabanga ukuthi na uma ekhuluma nabo bazomlalela, bazomnikeza ama ideas, you know, they will pray for him, mhlawumbe bazofasta naye kanti lesikhathi bamgubhela umgodi.
Sure.
Sisibahle, I am telling you, in your family there are people who are toxic, there are people who are zero, there are people who does not need to be in your family because ukuba khona kwabo kuyingozi. Ayikho into ephilayo. Ama families ayahlukana, it is because of such people. Abantu, abantwana bethu nezukulu bayaxabana. It is because of such people. Ngoba ayikho into abafuna bona ibe khona iphile. Now, those people are so dangerous that they do not mind even to spend a cent yokugcina ukuthi impumelelo kuwe ingabi khona. Ayobhadala noma ngabe kuphi lazobhadala khona ukuthi wena impilo yakhe ingabi right. Bantu abadangerous abakhona ngisho naseyinkonzweni bakhona abafundisi ngaphandle bangasinikeza ubufakazi. Zinengi izinto abacelile ukuthi bafuna zibe khona enkonzweni ukuze ibandla likhule ukuze abantu bangalambe enkonzweni, but all those plans today are nowhere to be found. It is because wanikeza iboard engena vision about the church. Yona iboard eyaba ngu zero into the mission or into the calling of this pastor. Bafundisi ba frustrated today because of people who are zero in the vision of the church. Ama families kanjalo nasemshadweni. Sisibahle kunabantu ekungafanelanga ukuthi babe khona empilweni zethu. Ake ngidlule nje ngithi kuma marriages na kuma relations. Kunabantu esicabanga ukuthi siyabathanda usisuqeda kuphuma manje unikeza ubufakazi balento esikhuluma ngayo ukuthi awuzaliswa ngoba kufanele. Kunezinto ezifunekayo. Kunabantu ke vele abawuziro abazofika bathi bahle yazi umuhle, kanti abantu babheke lokhu abazokuthola kuwe nabaqeda bakhafule njengentshungana. Kunomuntu ozofika kuwe hayi ngoba ekuthanda kodwa efuna lento ayibonayo kuwe abone ukuthi angahlomula kuyona. Imishado eminengi ayikwazanga ukuma ngenxa yabantu abanguziro, ngenxa yabantu abayipoison emishadweni, ngenxa yabantu abacancerous emshadweni, ngenxa yabantu abatoxic emishadweni. Kunabantu abangena emshadweni baneyimali zabo sisibahle, but today they have nothing. Lesikhathi bebodwa it was fine. The business was booming. Lesikhathi bebodwa izinto bezihamba kahle. Kodwa kwanele nje ukufika lo.
Kwamosheka
izinto. Ama business awasekho, ama business plans awasekho la endaweni ezinhle bekade behlala kuzo sebakhishiwe.
Sure.
Nakubafundisi bethu abafowethu abahola ivangeli. Kunabantu abafika baneyimali kodwa namhlanje iyimali azikho. Abanikazi beyimali abazisho naphi? Kuya ngokuthi utshala kuphi. Inceku zenkosi nazo ake sikhulume namaqiniso bafowethu. UJesu uyabuya kungekudala. Siyazi ukuthi kunabantu esaziyo ukuthi kufanele basisebenzele. Kunamabhizinisi esaziyo alethwa kithi ukuthi sikhuleke. Abazalwana abathile bafuna amabhizinisi athile, and we stole those business plans and we submitted them to our friends. Those people are left with nothing today.
Sure.
Basinikeza ngokwethemba, basinikeza ngokukholwa ukuthi singabafundisi. Ekugcineni abasanalutho. Ake siye kule yesibili sisibahle. Any number multiplied by one is that number.
Namuhla khona.
Any number multiplied by one is that number. Lana sikhuluma ngabantu abastagnant, ngabantu aban-progressive. Ngabantu abangena maphupho sisibahle. Ngabantu abahlulekayo ngisho ukuzama. Abantu abangena plan for a future. Kunentombazane ngeke ngayizwa ngelinye ilanga lapha ku TV angeke ngisho ngoba bazothi nabafundi sibabukela into eyithile. Kodwa ke vele siyazibukela ngoba siphila kuzo.
And kumele sikubuke and then sibone ukuthi singa
thina ngakithi kusebenza kanjani. Ithi intombazana kulomlisa awungitshele, njoba siqala ukubonana sibuke u5 years, ucabanga ukuthi mina nawe kule 5 years sizobe sikuphi? Umfana ake waye wavele wangiphoxa wathi kanti wena serious na.
Oh.
How witches? Ndoda.
5 years.
5 years. Kanti wena serious na. How kanti sizokwenzani la?
Icabango 5 years. Umuntu azokubuza.
Any number multiplied by 1. Is that number?
Yeah.
Kunabantu sisibahle abanga eti value empilweni zethu.
Mm.
Abay minus abay eti kuthulile nje.
Mm.
Kunabantu abangana abangekho progressive. Futhi akuyona inkinga for bona. Kunabantu abangenawo amaphupho. Njengoba thina sicabanga ukuthi nje uma ufaki u 30 rand next year uzokwazi ukuthola 45 rand kubo akuna nkinga nje akwenzeki lutho akuna nentshisakalo kunabantu nje ekungafani kusho ukuthi noma ungaletha business plan noma ungaletha ini akwenzeki lo akanyakazeki indawo kunamadoda emshadweni uma ukhuluma ngeplan uvele avuka uhlevana abese wenze njani ke sesibahle kuvuka I inferiority complex
yeah
then inferiority complex gives birth to abuse
yeah
because it must serve as a defense mechanism
yeah
ukuthi wena ungabonakala ukuthi unezinto ezingcono oyicabangayo fanele sivele ngami so uma uzongitshela ukuthi siyovula ibusiness kuphi usuzenza ngcono ubani kanti indoda la so kunabantu sesibahle ekungafanele ngabe bakhona ezimpilweni zethu manje inkinga yethu ikuthi kufanele si understand the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1 yonke into inesikhatsayo phansi komthunzi welanga everything inesikhatsayo sisibahle you know I want to say to you kunabantu esibambelele kubo ekungafanelanga ngabe sibambelele kubo kunama relatives esizitshela ukuthi bayasithanda sibambelele kubo kanti akufanelanga
yeah
wonke umuntu empilweni yethu kufanele afike enze lokho adlule iproblem yethu asikufuni ukuhlukana ene ngokukaNkuluNkulu kunabantu ekufanele benze ukuthi empilweni yakho babe sebayashanxa bayahamba
yeah
thina sifuna ukubabambelela sibambe kubo singabadedeli kanti umsebenzi wabo sebawuqedile
hey
now yini into azoyenza umsebenzi sowuphelile
yeah
obviously uzodecare uzomosha yonke into ke manje kanti isikhathi sakhe vele sesiphelile kunabantu ebafika ukuthi nje ungena kule business uyaphuma now uthi uyamfonela next week akasatholakala
yeah
sekufanele uqhubeke nalento ebengikade nikhuluma ngayo ubekhona wenza lokho ekufanele kwenze uyahamba manje kuma relationships nakhona kunjalo sibambelele kuma relationships silokho sithi kunabantwana sithi siyabekezela kanti siyazibambezela ubaba wabantwana hayi angikwazi ukwenza ukuthi kanti that person akafuneki empilweni those are the things that are delaying our lives Those are the things that are delaying our progress. Because sihleli nabantu ekungafanele sihlale nabo. Izwi namhlanje liyasitshela ukuthi kwathi ukusuka kuka Lord, uNkulunkulu wakwazi ukukhuluma noAbraham. It other words ngekuba khona kuka Lord, uNkulunkulu kunezinto bekazozibamba angazidedeli ukuthi ziye kuAbraham. But zivele ngoba sekusuke uLord. So isempilweni yethu leyo nto leyo kunabantu ekufanele ukuthi basuke ukuze sikwazi ukuxhumana noNkulunkulu.
Amen.
Kunabantu abayipoison ekufanele basuke ukuze sikwazi ukuthi sihlomule sithole izinto zethu. Asihlupheki ngoba sihlupheka. It is because sifuna ukuthi nasicabanga into siyishare siyikhulume nabantu abathile kanti ukukhuluma nomuntu opoisonous.
Sure. Ngikuzwa kahle. Uyazi ngikuzwa kahle mfundisi. 16 before 5 o'clock. Sikuyona le ndaba sithi be careful of zeros and ones in your life. So ngamafuphi singasho la mfundisi ukuthi be careful ukuthi who you allow
in your life.
In your life.
Yes. Yes.
Mm.
Ayiki yenza njani rude as it may sound kodwa kufanele ukuthi iqiniso selface.
Yeah.
Iqiniso sesibahle I'm not saying it in a bad way kodwa kunabantu abasibambezela empilweni. Now uthi uya checka. You know what I would have been so far if it was not for ubahle.
Mm.
Buka emva kokuthi ubahla hambe empilweni yami impili iqhubeka kanjani.
Sure.
It you know since the sisho sithi you know what if ngathola lento le earlier on impilo yami would be so far.
Kuyiqiniso.
But ngahlala ngathi ngiyabekezela kanti ngiyazibambezela.
Mm.
So kunabantu ekufanele si understand sisibahle ukuthi asina choice.
Yeah.
Kufanele bahambe ngoba ukuba khona kwabo asizukumuzu uNkulunkulu ekhuluma nathi.
Yeah.
Ngoba ba poisoners. Abanye ba stagnant, abana progress. Kuna bakhwenyana bangena progress. Bahleli nje fanele niyo kuloko nidli Kentucky, fanele niyo dla McDonald's, but ayikho into ayikhulumayo ngeinvestment.
Mm.
Ayikho into ayikhulumayo ngomuzi. So, abantu abanjalo abadingeki ezimpilweni zethu. Kuyafuneka sisibahle ukuthi abantu abanjalo sibadedele empilweni zethu, abahambe.
Ene akusho ukuthi unenzondo
kwabona.
Yes.
Awuna nzondo uyabathanda kodwa akufanelanga babe closer to you. Ngamanye amagama kunezinto zakho ekungafanelanga uzisho kubo. Ngoba wazisho sezishabalele singaqhathi.
Yo, ngikuzwa kahle mfundisi. Hey, mhlambe lapha emakhaya nabo bayathanda ukuthi ke baphawule kulolu daba. Singayivulela ingcingo mfundisi.
Asiyivulele ma.
Okay. 0123341322. Sikhuluma le ndaba ke kulentamba abasithi be careful of zeros and ones in your life. Njoba ke ayichaze kahle umfundisi ngamafuphi nje ukuthi who are you giving access to empilweni yakho? Ubani omalawayo in your life? 0123341322. Usemoyeni sawubona?
Sisipashe.
Yebo ma.
Sanibona.
Sanibona ma.
Ngicela ukuba anonymous.
Yebo ma, kulungile.
Oh mama Ben.
Oh. Hey, ene ngiyayizwa le voice ukuthi ngiyayifanisa. Okay ma.
Inamandla.
Inamandla, yebo.
Inamandla. Inamandla kakhulu sisibahle noBishop. Enye into ayifuna ukutolikwa, ifuna ukuthi uyilalele ebesuphuma uyoyenza.
Yep.
Mhlawumbe kwesinye isikhathi kunzima ukuhlukana nabantu abathile. Kodwa nje namhlanje masikhunjuzwa ngalolu hlobo ukuthi cha ukuthi around you kukhona abantu.
Yeah.
Ingilimaza kakhulu lekuthiwa multiplied by zero. Into zakho zonke ziyashabalala.
Uzero. It doesn't matter ukuthi kungakanani.
So uma esayibheka laphana kuLothi nakuAbraham, ngiyacabanga ukuthi biologically siblings. Omunye bezobheka ukuthi ngihlukana nomfo wethu, kodwa ngoba kuthiwa omunye bengasalizwa izwi likaNkulunkulu bekufanele bahlukane.
Yeah.
Inamandla kakhulu, siyabonga kakhulu ukuvuselelwa ngalolu hlobo okwethu suka njengamanje senza into right and sibuyele kuNkulunkulu. Amen.
Amen. Amen. Ngikuzwa kahle mambishopi.
Amen.
God bless you.
Bless you. Thank you.
Yo. Usemoyeni sawubona?
Manje ibuli semava kuBishopu wami.
Amen tata.
Hey. Uthi kaloku uBishop Sibahle uyabona usile ngenxa yokuba lo mfazi umthabathileyo ngumkami. Ugenesis 3:23 ithi ke mama lonto akumandi Bishop uthi xa uthetha into ubuqondo ba kosiyami ikhona ukhona umuntu emhlabaniselayo ngimgedatha uBishop onike ubungqina yazi ngexesha ebe uThixo bezawuthetha kuye nami kukuswayiswe sibahle impenisi ngalo 21 kaApril ngathi bakushupha isikhaphulo kodwa kwanyanzelekile uba makugxothwe impenisi ecaleni kwami now endiphawula into oba wayenga sukwa sukethu thitho kukhona lefumfusi kafa sayonke kwagxothwa amacuba kwagxothwa ihlambu kwagxothwa amantombazana ngasheka bishop isindodwa endlini
siyabulela
mkhosi nkosi kusikelisa hlambu
dabulela kakhulu tata
Amen. Siyabulela mfundisi Bangani. Yo. 012-334-1322 zisavuliwe incingo ngicela ukuthi ngigijimele ngala ngizobuya.
As easy as the touch of a button, the message of life on 657 AM.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
Reach your customers in the car, at the office, at home, or wherever they are, night or day. Through advertising with Radio Pulpit, you can reach a large, unique and loyal audience in a most affordable way. With over 500,000 people on our various platforms, from Gauteng to the Cape, you simply cannot go wrong. So advertise today. Contact us on 012-334-1339. Or for advertising packages that we offer, go to www.radiopulpit.co.za. Terms and conditions apply. From your ear, to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM.
012-334-1322. Be careful of zeros and ones in your life. Sawubona Dumela.
Awayiboni Nkosi.
Amen. Amen, Gogo.
Hayi, nama ngikuchitha isikhathi indaba ngiyazi ngibusele kakhulu.
Yebo.
Ya, ndilungisa yakhuluma nkosami sivuselela. Ngempela empilweni kunjalo. Manje ngithanda indawo ukuthi uMoses ngiyindanga wathi mayibheka wabona ukuthi angikhethi ukuhlupheka kunentokozo isikhashana. Ngoba khona into ongayibheka ukuthi yena iyakuthokoza isi iyakunceda kodwa ukuthi nawe uthi ayibheka ibone ukuthi ayinaphupho lokuya phambili. Ya, nje ngithi ma ngifazi endleleni ngithi ma ngisabuya ngithi kuba nzima na usabona umama engazithi umama or usisi bona ukuthi akabantu abasisi. Ya, noma ubaba ngayithabizwa kuthiwa ubra. Nokumhlonipha ubona ukuthi hayi akanali kusasa. Manje sabekile umntana kaNkulunkulu ukuthi nasekukholweni uzobona ukuthi cha ngathi ingawo umkalotha bela bese siduli kunendawoni.
Yebo.
Kodwa funa ngibheke abahambayo. Uma ngithi namhlanje uNkulunkulu utheli bahle uthi uNkulunkulu namhlanje utheli. Iya ngaphela na uvuka nje ufanele ube nalo iphupho uthi ke uthini namhlanje kini.
Yebo.
Njoba ngimkhonza ngixwayisa ngokuthini. Kodwa manje nawe ananto oyidlaye uyigoboka nje ungenalutho. Awuzukwazi ukuthi namhlanje kufuneka uhambe kanjani, ufunde kanjani izwi lithini kuwe. Manje ngibuswa indaba kaNkosi yami ukuthi kumele ukuthi noba uhambe endleleni. Bheka ukuthi uhamba nabanjani. Ngithanda izaga 14 lapha sithi baqwaye. Ya ngoba abanye babavala bengakhulumisanga.
Yebo.
Benza izinto kodwa wena phuma. Kubo.
Yebo.
Ukuze indaba yakhe icace.
Aha.
Manje ngiyabuse indaba ka-Abraham asakhula sitshela ngaye ukuthi utena kagudlula umzala wakuloda. Kanti yena sikhethe indawo eyintanta amanzi. Wabona ityani ngathi bugreen.
Hey.
Kodwa u-Abraham wayethena Nkosi wena obonelelayo.
Ya.
Kuhle masiyinikela kuye ngoba uyazi ngikusasa lakho omdala wensuku.
Yebo.
Manje ke nalokhu ubeka ithembeni kini nje uJeremia, nawe ubeka ithembeni kini uqale kusini.
Hey, Nkosi yami.
Ngoba Nkosi yami kungenzeka ukuthi uhamba nale ntendele eshiwe uJeremia, athi khona intendele efukamela amaqanda angasiwo awayo.
Hey.
Uthi uJeremia napha nawe umfunda nina ubeka iy'ndaba ezinkulu kakhulu. Manje ngingaya ukuthi nasihambe endleleni. Asibhekeni ngamhlanje uzophandela emva njengenkukhu izolithixo wekhuluma nami athi ubheke inkukhu yacabana nokhesha njengoba yaphanda leyo mva manje yangcwaba nekama ngabe iyakama. Ukhesha nakafika nokuthi ikama nansi ingcwabele kwase kuba yizitha. So kufuneka ubheke ukuthi uhamba kanjani ndikwenzakalani.
Yebo, yebo.
Hlukane nomuntu onganaphupho.
Hey.
Hlukane nomuntu ozocima umfundisi nakashumayela enkonzweni. Ukhuluma ngokuthi kuyenzeka ukuthi wena abantu usahamba kanti iy'nyoni zezulu zikhona bese zidla imbewu.
Amen gogo.
Usale wena igoba qaphela iy'nyoni zezulu zingadla indawo into ezifanele.
Iya.
Mala sitibasha phambili bantwana bethu siyayibonga inkosi ngani amen.
Amen. Alihambe evangeli. Sure. WhatsApp la ithi greetings mfundisi. What
amen.
A powerful encouragement. The servant of God reminds me that a bad company ruin the good character. It
yeah.
happened it happened even when one wants to progress in life. And someone says, happy are those who don't walk according to the counsel of the wicked. Ubuyile futhi la wathi, and it's a matter of verifying spiritually as to who are you hanging around with as you run your race in all respect of your life. Asithatha ukugcina la mfundisi. Sawubona dumelo semoyeni.
Morning.
Mono tata.
Ninjani?
Siyaphila wena njani?
Bakukhonke.
Amen. Ungaqhubeka baba? Oh, okay. Ngathi vele yamkhatha ora kasizwa kahle angazi. Asilalele ivoice note lana mfundisi.
Kosazana sikubingelele, sibingelele bonke abalaleli be Radio Pulpit umsakazo wetindzaba letithokotisa. Manje ke nkosazana uNkulunkulu akamazi uLoto. uLoto wathathwa ngoAbraham uma baphuma le emzini kaboAbraham. Wathathwa ngoAbraham uLoto. Kungakho uNkulunkulu angakhulumi noLoto, akhuluma noAbraham. Noma uLoto asehambile ayengale kanhliziyo ngithumephi. Wafika tithatha amthumba uLoto. UAbraham waba nomsebenzi wokuhamba omkhulula lethi tseni. Manje ke uNkulunkulu wazi labo abathathwa uLoto le. Nathi uNkulunkulu mhlawumbe angazazi wazi umfundisi. Esikhathini esiningi uNkulunkulu ukhuluma nomfundisi, angakhulume nebandla. Mhlawumbe uNkulunkulu ukhuluma nalo umuntu amkhethile. Kanti mama ukhosaza
Kalimambo, kalimambo. Hey, mfundisi, isikhathi sethu sithi sisele ngemizuzu emibili. Singayigoqa kahle nje.
Asikuvumeleni ukuhlukana.
Mm.
Sihlanganela ukuhlukana in any case.
Amen.
So ke, it's important that when the tiny voice appears ezindlebeni zethu, asenze lokho uNkulunkulu akufunayo. Ngithanda ukuthi ke sisezovala sisibahle sigijime seku Jeremiah chapter 29. Verse 11. Lapho iBhayibheli lithi, I alone know the plans I have for you.
Amen.
Plans to bring you prosperity and not disaster. Plans to bring about the future you hope for. Ayikho enye indlela ukuthi nje sibadedele bahambe. Asingabambeleli entweni esingabenefiti kuyo. Sicabanga ukuthi siyabekezela kanti siyazibambezela. UNkulunkulu anilondoloze, uNkulunkulu anini.
Amen and amen mfundisi. Asibukeni ke bazalwane ukuthi abantu esiphila nabo kukhona nje okuyimpumelelo abakulethayo eimpilweni zethu. Nathi ngokwethu sibuke ukuthi la sikhona labantu esiphilisana nabo o abantu esibavumele eimpilweni zethu nabo bayakwazi ukuthi ke baqhubekele phambili ngezabo impilo. Thank you so much mfundisi ngale mfundiso.
Thank you ma'am.
Sifundile nje kulamaviki andlulile. Kuningi nje sikufundile nabalaleli bayasho ukuthi yo ay phela
wow,
yazi lokho
wow,
esikutholile
wow,
lokho esikudlile ku Bishop Mabena bazokuthatha baku apply empilweni zabo.
Ungikhumbuza something else sesibahle just a microsecond. Angibonge kakhulu ukuthi silthole leli thuba uyi host le show. Awazi ingane esezizelwe ngaphandle.
Wow.
Ama calls that I am getting.
Sure.
It's actually emotional to think about.
Amen.
Sine ingane esiyikhulisayo ngenxa ye Radio Pulpit.
Wow.
Nisibongele kakhulu kubaphathi benu basigcinele nina banilondoloze. UNkulunkulu abenze kahle.
Amen. Mfundisi si utholakala kuphi?
0716-714-0956. Ngeyinkathi ezikahle.
Eyisindisi. Bamzwile uma Bishop bekafonile. umatha I territory yakhe
mfundisi. Yes. Yeah.
Mfundisi, thank you so much. Asibazise nje ukuthi next week uzobe ungekho la. Uzoba khona umfundisi ozoqhubeka nayo lenyanga le. Yebo nje ngoba kumele sibe nawe umfundisi the whole
kunjalo kunjalo.
September kodwa ke ngenxa
yeyizathu.
Yeyizathu
bangixolele kakhulu ngisabathanda kushintshe.
Amen. uPastor Ray Lekgodi uyeza uzoqhubeka nawe kuze kuyoshaya u7 mina nawe kusasa kuseni sisonke 4 AM until 5:30 si ehleleni mphathalatsane.
One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.